mwaramutse neza dususuruke Facebook yacu ni VOA radio yacu naho email ni radio yacu @gmail.com
murakoze Nzandra Samuel wo mu karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange kagari ni Nyagatovu umudugudu ni Akamayange nifuzaga gutashya inshuti n'abavandimwe bahereye mu karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange kagari ka Nyagatovu aribo yo mugabo Elia uri mu mudugudu wa Kamayange Samuel Murigo ndetse nifuza gutashya inshuti n'abavandimwe tuvukana harimo n'umugabo Emmanuel Yamaje Focus ishyangiye Mukandesenga Domitira na mama umbyara ndetse n'umwanje uyagiye Samarivian kifuza gutashya abanyeshuri twiganye kuri promosiyo 2017 kuri GS Kabare aribo Mwabenimana Ronjin Hakizimana Eric Marita Gusenga na mushiki wanjye uri mu karere ka Gatsibo ariwe Francine ndetse n'undi uri mu karere ka Kondo umurenge wa Rukara Nirere Severine abanifuza indirimbo Ekiristo Mihigo mwana wanjye uzabintwa ibashimishe
mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena Mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena
kibondo ngiye impana iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
Ese natuwa nangeze Imani renze kurimba Kuwa turukesha iwe muhanzi Umuhanzi mukuru n'Imana Mana wanjye uzaba intwari Ndagukunda kandi nkunda Imana Niyo mpamvu ngiye Uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urere uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
iburu muhanzi w'indirimbo bizakubera inzira y'ubutwari Niburu mukinyi w'umupira bizakubera inzira y'ubutwari Wowe morozi nawe muhinzi bizakubera inzira y'ubutwari Wowe usudira nawe mukanishi bizakubera inzira y'ubutwari Padiri furere n'umubikira bizakubera inzira y'ubutwari Pasitoro porofete na shenge bizakubera inzira y'ubutwari Wowe ushinzwe isuku n'isuku bizakubera inzira y'ubutwari Wowe utwara abantu mu muhanda
Ijwi rya Amerika dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abagenzi.
Eh ne twakizimana Didier aba ngomerere mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Natashya abana bose twiganye Prince ko Prokome n'abandi twiganye mu section construction kuri ya Vekivumo. Natashya sogokuru na mama na nyogokuru. Natashya n'abantu bose bazanzwe na Jade DSGS. Ndabatura indirimbo cyane pora vita temperature.
The girl them killer, chick. Thunderball. Some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. See the girl them broke out from the floor. From you don't want a one fist performer. From you don't want a man where can't turn you on. Girl make can see you when them upon ya. Can't stand for the long na. Eat no yam, no steam fish, no, no green banana. But down in Jamaica we give it to your head like a sauna. Well woman the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on girl, I got the right tactics to turn you on. And girl I wanna be the papa, you can be the mom. And girl, you got it just out, but you know we ain't soft, cause girl, you impress out. And if you diss out of me, if it diss out, cause I got the remedy for make you distress out. Me have to fly to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to contest out. And a life where we need set speed, if it takes to my chest out. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I'm crazy now, this kid drop it and I bridge it on flavor show. Time for a make baby, man don't blame me now, cause I'm a fit and fat, not greedy yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, all your fits and your blouse and your fat and your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom.
Calling all wild out squadron, come report to duty. Beauty, come shake that booty. Yeah, yeah, girl.
Break up, break up.
Rock wine.
Break up, break up.
Miami ladies.
Break up, break up.
Rock wine.
Break up, break up.
NYC girl.
Break up, break up.
Rock wine.
Break up, break up.
LA ladies.
Break up, break up, break up. Break up, break up.
Yo, yo. Pass me the night, yo. Make me get hypo. Y'all day enough, give me one for the night, yo. DJ, keep the mix, them tight, yo. Energy and Red Bull, make me get psycho. Dirty dancing, come be down for light, yo. Feel it, a bounce on my left and my right, yo.
make the girls get high like a kite. Yo, one thing we want you to do right now. Girl, move, what you waiting for? Pop is the tension of a girl on the dance floor. Do you think, cause you know you're secure? Girl, just rock out, cause you're hard to the core. Yo, move, what you waiting for? Pop is the tension of a girl on the dance floor. Do you think, cause you know you're secure? Girl, just rock out, cause you're hard to the core.
Dususuruke, ngano kwijwi rya Amerika, buri wa gatandatu, saa 12 mu gitondo. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, email yacu ni radio@gmail.com.
Yewe nitwa Duhayimana Jean Pierre, ndo murundi nduwo mu ntara ya Muyinga, abandi mu Rwanda nyene hano Nyakarambi hafi yo ku Rusumo, Tanzania. Abanashaka gusuhuza mwene wacu uri Burundi, Uwizeyimana Theogene n'abavandimwe banje bose, hamwe n'imiryango yanjye nyine n'abadata wacu ndetse n'abandi bose banzi ku izina rya Duhayimana Jean Pierre. Abashaka no gusuhuza n'abandi ba mugeci wanjye uri mu Kayanza n'abandi bari Bujumbura bene wacu, aba ni abatura karirimbo ka Diamond kitwa Jeje.
Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Rugwiza ngo Garonje, abandi mu karere ka Nyarugenge, nkabansuhuza ababyeyi banjye bari mu murenge wa Janja, bari Boraze d'Aste na Bamurange Imaka. Asuhuza mushiki wanjye bita Leontina utuye mu murenge wa Janja. Asuhuza n'umwizero rwa Anastasi uri Nyagatare. Asuhuza na Kre uri Musanze. Asuhuza na Dusabimana Emmanuel uri mu Bugesera. Ndasuhuza na mushiki wanjye uri mu murenge wa Busengo bita Claire. Asuhuza n'abanyamakuru ba Radio Ijwi rya Amerika. Asuhuza na Nzabamwima Thierry. Asuhuza na Florante nawe uri Musanze. nasuhuza na sogokuru nawe uri mu murenge wa Busengo, na nyogokuru bita Leonidas na Nyambere Therese, n'abandi banteze amatwi banzi bose n'inshuti zanjye zo kuri Facebook bazitura indirimbo Ikigeragezo ya korali Impuhwe.
Rugwizo Ngoga, urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Yeah.
ijwi rya Amerika dususuruke. Email radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Dushoreje ku butumwa bwa irigukunze. Ariko rero nshuti, dususuruke zose burya uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com. Jayo mazurebe ahanditse ibiganiro. Nuhakanda urabona umuziki naho ngaho. Mwese rero banywanyi ndabashimiye cyane, mbifurije amahoro n'amahirwe, mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nitwa Jean Damascene irigukunze, nkabandi mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali, nkabanzuhuza arinda intwara Rufosi, Hakuzimana Theobald, Nyandwi Frotine n'abandi baturage bo mu kagari ka Rubona. Umuvandimwe wanjye Epifania Murekambanze, ndasuhuza na Shumbusha Jean Baptiste, suhuza Mico Myiza bari Kigali, nasuhuza na Mugwaneza uri Malawi, ndetse n'abandi banzi ku izina rya Jean Namaze, mwambatura indirimbo iyo ari yo yose y'impunzi Kizito.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Chibi chiru tibindi, urupfu nicyo kibi chiru tibindi, ariko rutubera inzira. Umuryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana mu Kinyarwanda. Upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda, upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda, upfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Inzira igana icyiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Inzira
Genocide yangize impfubyi ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye basize urugomo rutiswe genocide abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda